Anything a Trimka, 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 Trimka.
Trimka, Trimka, oho, oh.
Achoo-choo.
What do I try with so I say? What try you out, you?
Kuriona kitu kubwa mfano paja, nando kama namona Yesu amekuta.
Nakona kama usiju ya kiri zanko, nauna kama ukiruzi fesi unakula za kwanko. Nauna unakula kula nyama zanko, nauna ujoe kufaja shola koripo kwanko.
Hey, we,
oho. Oh,
what?
Sorry na kwani nauna mjua vizuri. Story sana ni kwa kona chako kore. Ushorwa nani bande kako bandwe vizuri. Shori alai na shoro kani cho vizuri.
Wee, kinu za kweli wacha wiso wase. Utajua ujui.
Kama mimi mtoto wa
Mungu.